Mardo, yeah, 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 yeah. Oh, la, no.
Dream City, Dream City.
World trying to be a ninny.
Yeah, yeah, yeah.
World trying to be a ninny. World trying to be a ninny.
Nimezaliwa da, nimezaliwa mtani. Sikuacha na jina, nimelipatia mtani. Kuitwa Young D, wala ikuwa my plan. Bila brother D, sijui ningeitwa nani. Oya, ongea na watu vizuri, hadi Masaki kuna nyumba za laki. Oya, jifanya tu na kiburi, unela zako ila bebe upati.
Oya, ongea na watu vizuri, ulitaka bebe silimekuja basi. Oya, huo ni maisha mazuri, pige sabu jana ulikuwa wapi we.
My name wakinona ni makopa. Wana wakinona wanaogopa. Adu yakinona wana chopa. Na irudi bure ikitoka.
From the bottom na my nigga we made it. Wala tusifanye vitu complicated. Tushapiga kazi ni mipunga tutu baby. Tunaweza kwenda nyumbani only if you ready. Wanasema wanatupa shida. No don't believe that. Ni mengi tumejifunza that's why we get to lead it. Mwanzo tulivwanza walidhani ni rahisi. Na squeeze wananicheki wanadai kwamba tumekumiss. And I don't mind. Sione nina flex kwenye my own mind. They go crazy to why oh why. Nakwea madeni kwa kikisha wani die. Wanota kubeba kama mpiro kini try. So just party na utamwa mistari. Na vitu vikari. Watoto wanaweka miguu kabikari.
World trying to be a nini.
Yeah, 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 yeah.
World trying to be a nini.
Ni mtoto wa mdini.
World trying to be a nini.
World
trying to be a nini.
Ni mtoto wa mdini.